Masula kumutwenga mbiri Undikulu butonga kondi Mbela muka wangalulimi Baby, wane fuga Jagala tuse chimunga kuyege Gawobera wembera Sena kutamira wenge Hey, holina manyi One second ane ngonda To you all I turn You're not jonziza Jogenda na agenda Ono ya nasa kama siga kona Mwagala watani kwejusa Aliwe biru njitomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka I lose control Webana sikulawa Sisamula kumikiriza wanda Katiki tiki mkwano Uotova Banga kweva sute mchiviranga sirina yama oh, oh. Zena manjira kuwa na we Ulichanga chitamula woli Era kwe mpaji Ewa nini rovulamu wange Mazima ulichavuta Mazali teyoka baby Esanyuli valia mochi wagonja Kolo nilichachancha Ono ya nasa kama siga kona Mwagala watali kwejusa Aliwe biru njitomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka For you will never ever die Baby, I promise you I'll never make you cry Diva mwesi kwe joli Sirira bakana baby wange Dikume chigamo change Siri kuiwa Nze kuwe cheche kudiamu Kukwa na chisinga Wamanye vyange Hero wange Mwemunange Ono ya nasa kama siga kona Wakala watali kwejusa Aliwe biru jitomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka Ono ya nasa kama siga kona Wakala watali kwejusa Katula kebi sebuka